Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jere to bogi jandega fanu hala Mamadou Sama Sekou jam walis ak rabbi hidi. Dongal hunchangol hore kabaru talkur jam e dewral gubal sema hayf pelle heddi be ben wasude darade e darde mabbe fedde dewrintinobe dalki fewde e halaji mettudi. Kawrutal arande wala yontere ande kesse fuddi altinere jabbine de Bamako do yalla kirun diral nanata hakunde jokolbe hinni be dun e yirwinde ande kesse leymali. Bangal choggu nyamduuji di commerçant en be holliti wiide choggu nyamri buytike dido wattuuji di hunde welinde sanne jamarande di mun samme kaburuji amen hande beten 30/9/2022 bismillah sakira nyande sapo ne decembre nde ben battu wadama video conference wadama hakunde gubbe ciinbe talkurube yo sabbe gubbal sema hafi non heddibe be yebade golleji di fedde dewrintobe e kay ndardi goto fufu e mabbe munyal yalla holare na heddo hakune mabbe keddanna ko mi hebane do fasango alsisi
le bato mabbe mo be ngadi do beme ande to ardido joda hala oka nardi gede de fu ngotta ko jabondirta halaji ko dum yalla kolol kebangol hakkune mabbe gol an heddo narda ma horejo kuma ni do fedde mo nodirta comité de suivi de l'accord do wonde de algérie bama dabereji fu kandi bamede lehem fedde mo nodirta coordination des mouvements de l'azawad yalla na heba haltude titalaji bilide gollirde kaldal kawral china ngangal nardino jidal njawgal wada hakkune mabbe e gede fu jawbe sinyinde kaldal kawrangal le nokku goddo ko wanale leede amendi wattude horebe mangal pade en gube jogibe kaborde jawbe sinyinde le hakkune horebe mangal pade en le leede amendi hala mudum dum halama le jidal gal beedo yimbelle murtunobe arande wadi nokku mu em kidal kabaruji pocciidi kanyun ka holiti wiide kanankobe laamu hakkundejo o wala fu ko jabi sifade do him honjitobe fa heewi kanyun en ka holiti wiide jon wana arande fedde semande wulito gouvernement leydi amendi de salagol mudum gollirde kaldal kawral ciinangal ngale wimabe abada ila kawrangal sinina gollidal hakkune gouvernement leydi amendi kanye gube burdabe hibbe murtunobe bonay fa yottodo wonnalo mo hande o
onje tobe holti wiide dido halaji sima yutanna yila mabbe ben fuditingol golleji CSA di derno Ibrahima Soumari kanko diplomat kiddo holti wiide ko kortede wae bama leedi mali madun wae nokkuji guddi hadata fi ben hunchangol hore bola ko weltata le hunchangol hore golleji talkurundu wonkul honni sada magge kaden fostango alsisi
ninka mide mili fedde semande ana yidi ni hala mudum nani yalla kawral tina ngangal ana heba gollirede no yawir min bawa jukitaade hala fami biya wala fu ko wada e kaldal kawral tina ngangal ninka mide mili jidal nokku goddo ko wonale leedi amendi fa janti doyo hono hani wadede yalla ko hawra hakkune bedo yimbe ko ana heba gollirede na famu dum ana fandi e juude ammi yona fu ko yimbe be mila won basi mbawdo finude hakkune gouvernement leedi amendi kay be do yimbe tagal kongol mabbe ngul
sakrabal tuta klajmo du kawar jom bangal bem am Facebook et Twitter to gawton hultam wiide jon ekol ngaji ben infirmier en gawo ben suta manyande alla jabbinde sapo jetti decembre sera fafali cercle ansongo don wonande jon ekabodo be andita ka wi seda fuji kambe rewbe makko gendi ko kanyi su feroka njoppitama ko wonande kambe jon ekabodo be fadi mabbe yardude makko e mobel makko mititan wiide wattu hitana 2020 goto e bibbe makko suta mon non fa handi wonande be do terroriste en fadi mabbe yoptina mo tiagal ko wonko yoba fandeli kabaru idi hunchangul hore ande kessel goldirde furoba woni susuli kawrital arande walle yontere humninde ande kessef dunde altinere kenyanatu CICB e wi landine be yo yalla yo sabi men ande menda yo sabi kirondiral na hadnata hakunde jokolbe ben hinibe oro kabaru ande kesse yalla dun yirwinde dun leedimali Abdoulaye Touré tamatun keda fastam Fatoumata Maga e Sita Sidibe
nyimbe lanninbe o do nyaloma kolti wiide andal kesso o latto sababu beydude yiriwere leydindi hono di yambereji an way beydude yakawere gollirdi di dum woni ko Abdel Kader ki holliti wiide goto e lami do fedde ande kesse
o batma korte mo do hande ana jogi daroro sanne sabe dina nato sabe yimbe hollinal hakkileji do golleji beme ande ko noddirte TIC dun nato sabe yimbe hewbe anda hono de golleji mum en hani wadrede yalla be watta koyde mabbe e dad ndurde ko wattele di golli ku en nan nan modu
yibe porube hembe kolliti wiide dum wari e wakkati mu e dum lata sababu andinde golleji di be ngata
d'abord la
arandere mudun yi hebde antude beme andede ko he anado handen bede waawi wadde golleji jogaje nyalade warande ko hebde tabe sabeji lobbi do ana faabo neddo fu golliro beme andede heba huune darno hore mudun sabli golleji amen le tiidim heba balle jungo yimbe jogade
nyaloma arande yamberende fuddunde sapo e jeena timman noga lewru decembre hitande 2022
to sikasu ton no gildi iwoji ben e leki kareje hultama wide sahama ma dupama na mbiweli san ben dum yimbe hulti wide dum vitamide ana hen non ko wiete fer protein e ko inande mudun ka dum fu tawede kay yogobe ka hulti wide nyamude dum natti anibe san den no kanko asta jara wono to sikasu ton wonko hebane kete fostamu Fatoumata Maga e Sita Sidibe
le lumo american sugu sigasu gilli anditirte do shitun sottete njimbe o do nyamdu kolliti wiide e dum weli won vitamine ngaji kewdi mojjudi e cellal bi adam feso yoga be jida dum won njimbe dum fawana sanne
kadi dibi so ya kadi
bi gilli ana weli sanne buru fe tew sona nyamdu gotan awawa acidan kasin minke mi wawa nyamde di gilli fe gotan ne fu nyamo di gilli ana data star toke yogaaji hono so rawanu ngatima nanna mudum minke mi defa dum wakkati
Asitan Berthe, goto e cottowo shitu mu sigasu holliti wiide e dun jogini cellal bi adama nafa mawdo
anyene mani be boshida
di gildi me di itadi do ledde kareje me wara me defadi cagasu me defidi me wada hen kata me yornadi sun heba me wada hen dandi me lila dun mujj sanne e nyablaji yogaji hone tension en nanana mudum
tumu ne me kega flake
docteur Aboubakary Maiga gollo e CCRF sigasu holliti wiide nafa ko yimbe nyaamo shitumu be kolliti wiide yewa ka dum e tawede fu shitumu o an mojji e cellal bi adama sanne dum woni ko aisata jara hebini studio tamani iwde sigasu
to kitaton hultan wiide karutal kala libbi jeego hakune ko moni be kabaru habbo fewde torraji ngatede do rewbe ben wadama tun hakundi sappo joyi sappo iwde sappo joyi sappo jeegom decembre doni hikka den no be do ben kini be kabaru projet ben yu bangal covid 19 hulti landimbe hulti wiidebe totondira hakkilaji e yibbe dan lendi dum dat dabreji bangal dido benti allahji fewde e jamarande non landi dum plan international mali ben e le kabaru mabbe huncongol hore projet mabbe ben jabadi tellaji me kasindine torraji ngatire fewde e robe di ben kabar covid 19 satti sanne le e ben to kaytun fondeli kabarudi choggu nyamri ben di san samti san di do wattuji di e bi njey obbe jamarande huliti kuyam mudun bangal odo newa munya dum fufi tawede be dardal lam ko be wattande fa hande hakilo be leddindi Sita Sidibe won ko hebe ne keda fu san kanko alsisi
le lumoji yogaji genni bamugo choggu kulej nyamtedin ana wonde buitaade misali sagoro medin kay bankoni lewi commerçant de tambe choggu kulej nyamtedin ana wonde buitaade
bon on va faire ça ça show avec
tendere bunoga isifa naro gambia kango tendere bunzapo bayeri bulchapan jetti jogu nyebe fayoto tigaje kanyuka fuddi jipaade chakuru maro 50 gambia ka uinai nay teme tati maro mabbe wongo mo noddirta ru parfume o dunai jue teme tati chakuru sikaro uinai jego tendere budebe sapo chakuru kosam mixwell o uinai sapo inai
mixwell boro watannani
rebe ko hewi politi kan e weltigen chagane be mati chogo nyamiriji din kay kulleji nyamkedi yogaji ana wonde uitaade be bene sugili chagane kulleji yogaji fa hande chogo mudu lonki jippaade
kino fini o teme idi sefa tigaje du teme idi chogo nebam kayunka jippike dum weli men sanne dum meden choda maro gambia ka o kilo mudum temdere bu sapo sefa sikarongo temdere bu chapantati sefa alhamdulillah chogo jidi ka ko hewe mudum fufudi jippaade
michitunde chagane gouvernement fi dabiri hokki hore commerçant kals yalla ciogu nyamir ana buyto yimbe ko heewi holliti wi tisariyaji batakata ciottabe ko heewi
odo wattu o yo jangul leedi mali den burdu wattu dun yimbele hobbe ben el do kulol lotade jam buddan den non jogi dabareji mabbe wadde honani be lotike ni den kanko Esther Jara wadi imadra bangal mudun kedan ko heben rufa san Fatuma Tamayga
dabunde nanda e fe hunde dun kam teer yimbe hewbe anditi ko e mun en so ni dabunde nati si yimbe taton wodi en puddiran anditirte be anglebe bete law so ni e be nata nyegere be kebinan siyo ndiyam pep be loto koyde de juude de kanye tinende timmi do ka hadi do ka habbi abada ndiyam memata tergal mabbe dido bo anditirte be français be du so ni dabunde nati be ka tuba ku be jati jati non no poti hulde jangul jamma be lotirto bete ayirata yitere sakko fandi am meme tergal mabbe tato bo kilo be ko e mun be ka sana nata nyegere e kebinan siyo ndiyam be nata ananta fe hunde sonan ndiyam an wada pacha 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 timmi se be njalta be ko e ndiyam seeda be tuusa e koyde de juude de kanye tinende do ka haadi do ka habbi ndiyam ka abada meme ta tergal mabbe soni dabbunde an wodi be yimbe taton fu soni be tiliki hunde fo yatta sona be mappo pamati so be njalti ayane be njalba leley amilan tintargal
sakraba do en katene kabaruji amen hande micitino dan fa sat fuu dado bembal amen 3w.sur tamnim point org mando do jamo 3321 do sede yotam meden magazine yotam en magazine malikura hande bien ana yuwi do kabaru nyamduji di ngatten le boli di denno di yirwi le ledindi ka nonno cena mudun ana tiidi sanne dum yata dun cagal farati modo kanko Khalifa Goita wonko hebani en ketana fostan Alcisse Fatuma Tamayga yu anyalle jam
fa nyama wana nyama fa ngura no holitiri wide andube hala ga dum ana holita wide neddo nyama ko hebi funa bete low wakati yamde jetti njeyobe waram juinde nyanduji mu em le boli fa yotto sera dati di so elewi yogabe wala no be gada kasen so wana ni wobbe kanyu en ka holiti wide farati mawdo woni sodde nyanduji njeyite di sallam
e anga kuna go
mi yib en jonta be kamari mun mi ngala bawde hono mi ngatta mi nyamata nyamdu sella so ni yimbe fu ngadi honono amno fi goto hebata tiidalla a tawan jaagoto be yoga ana joodi damule fonse ngaji collo ana nate kanye kulleji kewdi kasi ka won gollobe dun fagas won nangirobe kalisi jungo ngo hokkirata yimbe nyamdu dun hana a anda yalla kalisi o ana sabi bina nyawto jomu nawana
sugadu kuma tola
yiltagol amem seeda le ngallure bomakonde latike sababu e juude amem yide rewbe gollo be kulle ko yeyeta ko heewi yimbe le gombe bamako be fu kanyu enka nyamoyde to be do rewbe le buri yidde sabile wi mabbe cogu nyanduji mabbe di ana yaafi ko be jiddi du fu ana hebe to kiyatu kulibali yo njeyo nyanduji o holiti wiide labal ko heewi golle mako o ka fu hunchantaake hore hin
ana hani ko cotto be nyamdu fu hena sa hena a hebata codo so ni to cotto ta nyamdu ma an hin a heban codo be arena nyamdu ndu a ittan dun e farati
be don jeyobe nyanduji di nyande fu buri beydaade ni gallurnde ko heewi ma edu fu ana wada odo golle hilla ka fi ko woni labal sabi majjum e be jottina yimbe la fa heewi nyawuji no holitiri wida Abdullahi Hamasidi be kanko woni horejo suudu kaybondu nyawuji rabotodi ni suudu doktorore kayi o holiti wida ko heewi dido nyanduji fu a tawam defataake fa gaso no resirteni dun wana ko muddi kutteje majji ana mawni sanne do challal bingel adam
c'est surtout bien maladie
et on wadde nyawuji kewdi hono redu dogoru typhoid kanye jonte kewdi kasi bame misali do ciottobe furfuruji tawan fe derewol gol be ngattata mu ereji siman non a anda futu dum iwrata fe sate sai le restaurant ngaji tew o so soda ka fatima subaka be ngartiran dum kasi e ciorra yimbe dum fana nyawna bibbe adama en
intoxication alimentaire
fam bawa yewde nyanduji do sera dati na dule boli wajibi kina tawreda yamro suru meri yeyude ko tawa fu le nokule foroba won dati di hani jokkude fayso teddinde dido dati kayum ka ana tiidi sanni ele wi yimbe fa heewi ngadobe gollangal alkasum mayga kany won jokko dido ba maire commune nayoba district bamako do
fu d'abord adresser une demande
an hani ko ngada talkuru nelda meri meri nelda yimbe wara yewde to jinda wande jaago o yalla ana wodi na hono wori min ƴewan yimɓe ɓe ɓattiɗa hono taka lembe ma, so ɗum torrata ɗum en aɗa wawi yamirede sottude ɗon. Caggal mum mairi hokkata talkuru yamirore hollitowo aɗa wawi jonde ton en. Sa muyi kiosk na tabal ko muyiɗa fuu jokka an ƴewata ko gasata e ma.
Andinde tan wiide yeeyude ñanduuji le sera ɗati na duule booli kañe ko nande muɗum yo golle mo hunde heɓete e muɗum sanne. Nga heewi heɗotoɓe min, anduɓe haala holiti wiide reydu wona kaakol mbawgol looteede haya parte